download kupitia smokemziki.com.
Natia pesa, huyo mrembo kanipandisha temperature. Nikukabana mithili ya compressor.
Mini mbongo ila natoke Amerika.
Oh, dali we na kuachage. Natari we atari sana zage.
Njani kama na wakomoa kikifika kitandani vile na kachojoa. Naenda kama kumi, kanaenda kama tisa. Tunanzia Masaki na kapitisha Sinza. Huku kwetu chapati, kule kwa upiza. Nyumbani kwa baba mkwe nishapewa visa. Tulianza karafiki, nikaomba lift. Kaka nipa tiki, tiki, tiki. Ikaja ridhiki, mikiki, mikiki. Mimo na muziki. Kwani vipi, do you love me? Kwani nini, just trust me.
Spend my money, ju. Na lonu ikianta fya kwa ju. Boo. For your love I go kill myself, baby I swear. Hey.
Oh dali we na kuachaje.
Mapenzi fukweni kipupo shazi. Nikupandisha kileleni juu ya mnazi. Mitikisiko ya pwani mama ni wazi. Atwendi mrama mindo captain kwenye jahazi. Mashamsham kama dida recipe za nazi. Wasachi sachi wa Google hawatupati. Mama weka miguju oh. Wazungu kati nikama menipa juju oh. My heart is running low. Mwamba
na kinita.
Na kuachage, na kuachage.